Space Music.
Jabuleza,
Bulaga, Bulaga,
Sony Behind Music.
Yes, I.
Drake, Joy C.
Tukundi Production.
White Woman.
Shike mwari kuri, etisiki utuku wakua paliza. Etisiki utuku wakua paliza. We could take it vila, kuti mwonyo we. We could take it vila, kuti mwonyo we.
Kili fasilo wana leo tambo kawuluwe na ukashimbambande. Abu soni inge malaria kapa kolona. Abu kusuri butuku wakuhonon. Basali wawo na bama na kebabu ulaya kumata mata awulu lifasi walisia. Apula madhebe uke theni ulela. Aimba wa idhali kanyo ukaiponela. Shimika tu
Yushike marikuli, etisiki butuku wakubabaliza. Etisiki butuku wakubabaliza. We could take it there.
Swaggy music, Shimika too. Let me get it one more time.
Download it from the Westside Music.
Production.
Outer Space Music.